Iyi ni radio ijwi rya rubanda.
Bwana Chaste Gahunde wo mu ishyaka ishema ry'u Rwanda aradusobanurira imyanzuro yagizweho na Kongere ya mbere y'ishyaka ishema ry'u Rwanda yabereye I Paris mu Faransa kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 9 z'ukwa kabiri 2014.
Urakoze cyane Bwana Chaste Gahunde kuba utugejejeho ibi byemezo bya Kongere yanyu y'ishyaka ishema Kongere ya mbere yabereye I Paris kugeza uyu munsi. Niba ufite akanya hari utubazo nifuzaga kukubaza.
Nta kibazo rwose ndahari wambaza ku byerekeranye ni Kongere kubera ko nyine nkuko nsoje mbivuga ingiye watorewe kuba umuvugizi wa Kongere, ni ukuvuga ko ibyo wakenera kumenya bijyanye ni Kongere wabimbaza rwose na niteguye kubigusubiza.
Ye uvuze yuko hari aba congressiste 32 bari bateraniye I Paris, ushobora kutubwira abo ba congressiste abari bo n'inzego bari basanzwemo?
Ye murakoze kumbaza icyo kibazo. Aba congressiste rero 32 nkuko tubivuze nyine mu itangazo bateraniye hano I Paris mu gihugu cy'u Faransa, harimo abasanzwe nyine mu ikipe nyobozi kandi ikipe y'ikubitiro y'ishyaka ishema nkuko musanzwe mubazi, hanyuma hakazamo n'abahagarariye amakipe nkuko mwabibonye mu gihe cyashize. Mu gihe cy'umwaka tumaze twagabye amashami hirya no hino, dushinga amakipe hirya no hino, ngira ngo nkuko mwagiye muyisoma mu binyamakuru bitandukanye twagiye twerekana amakipe atandukanye, ku buryo rero abahagarariye ayo makipe bagiye baza, ikipe yohereza umuntu umwe, hari ikipe yagiye yohereza babiri cyangwa batatu, hanyuma hakiyongeraho n'abandi bahagarariye ano makipe yo mu Rwanda. Ndetse ndumva nuko nabikubwira nta kindi narenzaho, ndumva nabo amfite abaratunze muri ikipe nyobozi, hanyuma n'abahagarariye amakipe ishema hirya no hino ku isi. Kubera nyine ikibazo wenda cy'amikoro, ntabwo twabashije guterura abarwandashyaka bose ngo baze, kandi sida ngombwa ko byabaho, ariko abanyarwanda bose mu ngeri zose bari bahagarariwe nyine binyujije muri ayo makipe yacu, nkuko nyine sitati itegeko shingiro ry'ishema la pati rigenderaho ribivuga.
Urakoze. Niba numvise neza, muri iyo Kongere yabereye I Paris mwafashe icyemezo cyo kujya mu Rwanda ngo bitarenze tariki ya 28 z'ukwa mbere 2016, akaba ariyo mukorera politike mwitegura amatora azaba mu mwaka w'2017. Nabyumvise neza cyangwa?
Nuko bimeze rwose.
Ibyo byo kujya gukorera politike mu Rwanda byagiye bivugwa n'abanyamashyaka benshi babishyira imbere, ndetse rimwe na rimwe bakangata kugira ngo bumve yuko gukorera hanze bitakiri ngombwa kandi ko bashoboye gukorera mu Rwanda. Muremeza ko ku iyo tariki bitarenze iyo tariki Padiri Thomas Nahimana azishora mu Rwanda akagenda ngo ari kandida kuri presidence ya Repubulika y'u Rwanda, nkuko Victoire Ingabire yagiye ari kandida wa FDI Inkingi kuri presidence ya Repubulika y'u Rwanda?
Urakoze kumbaza iki kibazo. Hari utuntu tubiri mbanza kugaruka kuri icyo kibazo. Kwishora ndabora duhereye ku nshinga, kwishora bifite igisobanuro nkeka ko atariko tubibona. Ntabwo twishoye, twe ntabwo tuzishora, kandi kuko kwishora bigaragaramo concept negative, tuga ko harimo nko kwiyahura cyangwa ibisa n'ibyo. Ntabwo rero ishyaka ishema ry'u Rwanda ntabwo ryishoye. Ku byerekeranye n'aya matariki, nuko aya matariki niko twagennye, abakongresiste babitekerejeho, twasuzumye ibijyana n'imyiteguro yabyo turabyemeza, nuko twasanze tuzagerayo icyo gihe ku itariki 28 z'ukwa mbere 2016, nibwo tuzaba tugezeyo. Hanyuma rero waruvuze no kuri Madamu Ingabire Victoire, nawe ngo ushobora kuba yarishoye. icyo nakubwira nuko amateka ingabire nta utayazi yaragiye nyine, ariko ingabire ntago ari umwishema party kandi ntago uburyo yagiyemo bwigishije benshi, ku buryo rero ntago turi abana bo kutigira ku mateka ngo tugire wenda ibyo dukosora. Amakosa ashobora kuba yarabayeho cyangwa se ibyaha byaramuzitiye izo nzitizi zose twe byatubereye amasomo, akaba rwose nta mpungenge mwakwiye kugira aho ngaho kuko twigira ku mateka.
Urakoze. Hari aho wigeze kuvuga ngo niba ari mu ngingo ya kane y'abataripfana biyemeze kujyajyana na Padiri Thomas Nahimana gukora politike mu Rwanda, ushobora kutubwira abo bataripfana aba ari bo?
Nk'uko muri buze kubibona, urakoze kumbaza icyo kibazo, nk'uko muri buze kubibona ku ifoto iri buze guherekeza wenda ibitangazo mu kanya iri kujya gushyirwa ku rubuga ndetse no ibuze no gushyikirizwa abanyamakuru, uraza kubona ko hari abantu, turaza kubereka bamwe mu biyemeje kuzajyana nawe, harimo nyine abatari bwigaragaze kuri iyo foto bitewe n'uko naho bakorera cyane cyane nk'abahagarariye amakipe yo mu Rwanda ku bibazo by'umutekano wabo. Hanyuma ariko abandi bo muri buze kubabona, si ngombwa ko nguha amazina, ahangaha ari kubanza kubabona ifoto rwose iri hafi nko mu minota nkivangaha ndahita nkoherereza ifoto ku buryo iragaragara ku mbuga. Abo rero akaba ari iyo kipe tuvuga hariya ko niyo izajyana n'umukandida Padiri Nahimana Thomas.
Niba ifoto ihari se kandi mukaba mugiye kuyitangaza, wabuzwa n'iki kutubwira amazina yabo bari ku iyo foto? Niba abo bari ku iyo foto bose ari abiyemeze kuzajyana nawe,
kubera ko ubungubu kereke mfasha kariste nkabishaka, ariko ubu ngubu aho ndi muri iki gihe, ubu ngubu ntabwo kiretse nsubiye mu biro kandi ngo byadusaba ko dufunga ikiganiro nkajya kuyishaka lite nkongera nkagaruka. Ariko lite nyuma nkuko urayibona nyine, ni ukuvuga ngo ubundi umuntu yigaragaje n'amazina yayagaragaje.
Nta kibazo. N'ubundi se ko ku ifoto muri buze kutubwira muti ku ifoto dore hari ibumoso runaka, iruhande rwe runaka, hagati runaka, inyuma ya runaka runaka, iburyo runaka, nta kibazo ubwo turatureba.
Muraza kubibona rwose ku ifoto, buri ifoto ibundi foto ni nayo identite ya mbere. Turaza kubereka rero ku iyo foto, nuko nyine nishye hano mu studio nta fite list imbere yanjye, ariko kuri iyo foto muraza ko mubibona byose bira bisobanura, nta kibazo rwose.
Reka noneho tugaruke ku iyo nzira mwavuze, inzira y'amatora mwahisemo, kubera ko nzi ko hari n'abandi bariho ngo bategura inzira y'amaraso, inzira y'intambara. Kuki mwumva yuko iyo nzira y'amatora noneho izashoboka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, kandi muzi nyine iby'amateka? Mwavuze muti tugomba kwigira ku mateka. Amateka yaberetse yuko buriya butegetsi buri Kigali bwiba amatora ndetse budashishikajwe no guhindura ubutegetsi, ku buryo banashobora, biravugwa, banashobora no gushaka guhindura constitution ndetse bakanahindura itegeko rigenga amatora, kugira nyine ngo biyasubire neza, bamenye neza ko uko byagenda kose Inkotanyi FPR Inkotanyi izakomeza gutegeka. Wambwira icyo mubitekerezaho, impamvu mwumva noneho ko iyo nzira y'amatora izashoboka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hakaba impinduka abanyarwanda bifuza?
Urakoze no kumva icyo kibazo. Reka nongere ngire n'icyo mvuga wenda, kuko uruvuze uti hari mwiyemeje kunyura mu nzira y'amatora, n'abiyemeje kunyura mu nzira wenda zamena amaraso. Nk'uko twebwe ishyaka ishema ry'u Rwanda ribivuga mu ngingo zirishinga, tuvuga ko dushyize imbere inzira zitamena amaraso. Inzira rero ya demokarasi, demokarasi ica mu gutora. Nuwa ukavuga uti dukurikije amateka uko byagiye bigenda byagiye byanga, aha ndagira ngo ayo mateka nayo tuyere tuyige kandi tuyasuzume mu gihe ibyo bita dans l'espace et dans le temps, mu gihe naho ibintu bibera. U Rwanda rw'iki gihe ruzaba ruriho guhera mu muri 2014 ndetse no kugera mu 2017 ntago ari ku Rwanda rwo mu 2023 ibyo ni ibintu abantu bagomba kureba bakareba ukuntu iki hari ituntu twagenda duhinduka urwanda rwo mu 2010 ntago ari Rwanda rwo mu 2016 aho rusobanura ko ubutekereza kwenda barabigerageje aho ntago bari mu ishema party kandi ishema party rifite imbaraga zingana n'izabo ikindi hari ibintu ahangaha dushyize imbere tuzategura kandi twakomeje no kugera tuganiriza ku abaturage tukaba tunavuga ko muri rino tangazo nk'uko wabibonye hari ibintu bibiri by'ingenzi turimo kumvikanaho na n'umuryango w'abibumbye turavuga tuti turasaba Loni n'umuryango mpuzamahanga muri rusange kugena no kohereza komisiyo izahagarara amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2017 tukanasaba ko hakoherezwa burigade y'ingabo yo kurinda abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi ibi ngibi tukaba tubisaba mu by'ukuri mu gihe harimo no kwibukwa ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu myaka 20 ishize mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kuva ku ngoyi ariko twirinda ko haba ibindi by'amakimbirane asesa amaraso kubera ko niba amatora yaribwe mu 2013 nk'uko bamwe babivuga kandi natwe tukaba ariko tubibona umwaka wa 2010 akabikaba ikindi iyindi senario noneho ituma n'abantu batiyamamaza ubwo bwanyeho birengeye kirageze ngo abaturage babonye urubuga n'idirishya ryo kwishyiriraho ubuyobozi niba haramutse hageragejwe uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kubambura icyo bafite uburenganzira abaturage bafite uburenganzira bwo guhagarara bakanga kuba ngo turanze niyo mpamvu dusaba umuryango w'abibumbye mu rwego rwo kudufasha kwirinda kugikora izo senario yadufasha kugira ngo ibintu bibiri bisobanuke ikintu cya mbere ni ukohereza komisiyo yo kugira ngo ihagarare amatora atari bya bindi by'indorerezi hakaba na burigade yo kuzarinda umutekano mu gihe ayo matora azaba arimo kubaho ndetse n'igihe cyo kubarura amajwi bizaba biri kubaho kugira ngo twirinde ko habaho andi makimbirane asesa amaraso kuko ishema party ntabwo twebwe twemera ibintu byo kumena amaraso murakoze
urakoze kudusobanurira mu ncamake uko mubibona ariko ndacyahafite nyine akabazo nigeze kubikomozaho FPR inkotanyi ishobora no guhindura amategeko bagendeyeho mu matora ya mbere ndetse tukigenderaho ubu ni ukuvuga ari na constitution babishatse bayihindura ari na n'itegeko rigenga amatora naryo barishatse barihindura ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo utancubije ngo umbwire uko mubibona ibyo nibiramuka bihindutse
ibyo ereka simeho ubuhore nyumba cyera ko hari ibintu utari wasobanukirwa kwicaka ishema party cyane cyane wende niyo uza kubera nko muri no kongere ngo umwumve n'iki n'ingamba zose kuko ntabwo twabishyira mu itangazo ryose gusa cyo nakumaraho impungenge ni iki keretse nibyo koko uravuga uti ubutegetsi bwa FPR inkotanyi buhindura amategeko bushobora kujya gute keretse nuhindura amategeko bakavuga ngo amatora avuyeho ibyo bashobora kubikora kuko n'ubundi ubona ko ntabwo batandukanye bashobora gufata ubutegetsi bwa repubulika bakabugira ya ngoma ya cyami icyo ni cyo cyonyine bashobora kuvuga ngo nta matora azabaho icyo ni cyo ngicyo cyonyine bashobora gukora ibindi byose turabiteguye icyo ni cyo cyo kuvuga ngo bazahindura amategeko niba bahindura icyo gihe tuzafata ingamba zijyanye nabyo muri iki gihe ntibarahindura niba bahindura nabwo tuzafata ingamba zisubiza ibikorwa bakoze ariko kugeza ubu ni uku ibintu bimeze kandi bizera ko nabo erega nabo ntabwo ari abantu batagira ubwenge kuvuga ngo bakuraho amatora completement nzi ko iryo kosa badashobora kurikora niba barikora naryo kandi tuzarishakira igisubizo
urakoze reka tuvuge noneho kuri ibyo musaba umuryango mpuzamahanga na Loni ibintu bibiri mwavuze kohereza komisiyo yo guhagararira amatora uravuze uti ntabwo ari kimwe na komisiyo y'indorerezi
nibyo rwose
ni ukuvuga duhereye kuri icyo ni ukuvuga ushobora kudusobanurira impamvu ubona iyo komisiyo yaba itandukanye na komisiyo y'indorerezi guhagarira amatora ni ukuvuga iki n'ukwambura u Rwanda uburenganzira bwabwo souveraineté bakavuga yuko abategetsi b'u Rwanda badashobora bubwabo kuorganiza amatora noneho amatora akaba organisé par l'ONU nabuze uko mbivuga mu kinyarwanda ariko agategurwa kandi agahagararirwa na l'ONU runi kabiri yitangaza ibe yavuyemo cyangwa se nukuza bakareba niba amatora ategurwa kandi akoreshwa n'abategeka Rwanda ubu yaba ari kugenda uko babiteganyije nagira ngo umbwire itandukaniro byayo magambo yombi ngo intumwa ngo komisiyo bazohereza niyo guhagararira amatora ariko sindorereze
ye urabi ugize neza kumbaza icyo kibazo ibyo igisubizo ugisobanurwe urangirijeho nicyo gisobanuye indorerezi tugomba indorerezi yo iraza ikareba hara byagenze gutya byagenze gutya izo ndorerezi zaraje igihe cyose zakoze n'amaraporo n'amaraporo yerekana ko amatora atagenze neza ntabwo u Rwanda ruzamburwa uburenganzira bwarwo bwo kuba rufite souveraineté ariko u Rwanda biturutse ku maraporo yagiye atangwa biragaragara ko u Rwanda rukeneye ubufasha ntabwo rufite kapasite ihagije abantu binini bamo yo kugira ngo ruyobore rutegure amatora kandi ruyobore niyo mpamvu hagomba kuza ONU izaza ikaba inaho ifatanyije n'iyo komisiyo yo gutegura amatora kugira ngo ibi byose bigende muri gahunda ariko hatazemo kurebera ngo komisiyo y'igihugu itegure amatora inagire ngo n'abandi baze barebera nyine n'indorerezi nk'uko bivugwa cyane cyane ari ONU ari n'imiryango mpuzamahanga ari n'abandi bamaze iminsi bagaragaza ko kiriya gihugu kibangamira uburenganzira bwa opposition kibangamira uburenganzira bwa politiki bwa politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi icyo cyonyine ni impamvu ifatika igaragaza ko buriya butegetsi bukeneye ubufasha bukeneye ubufasha turabyita ubufasha kubera ko iriya komisiyo ntagiri apte cyangwa iri dimwe gutegura amatora hanyuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bayiyumvamo nuko bimeze nuko tuyumva tuzabisaba kandi duhere kuri aya maraporo tugaragara no ku bimenyetso dufite icyo ni cyo kintu tuzashyiramo imbaraga kugira ngo bibashe kugenda neza ariya matora azasubize buri munyarwanda wese uburenganzira bwe bwo kwishyiriraho abayobozi yiyumvamo
mushobora kubisaba mu gusaba ibyo mushaka ariko ibyo usobanuye bisa naho nyine mwaba musaba runi kwambura u Rwanda souveraineté rufite mu kuorganiza amatora mu gihugu cyarwo niba atari uko bimeze ntabwo ubwo wansobanuye neza ubwo muracyafite inzira yo kuzasobanurira abandi banyarwanda kereka bo niba bahita bumva vuba kundusha ariko mu gihe muvuga ngo muziyambaza runi noneho itegure amatora mu kigwi cyabo ngabo n'ukuvuga yuko muzaba mwashoboye kumvisha Roni n'u Rwanda yuko u Rwanda ntacyo rushoboye rw'ubwabyo noneho ONU gafata umwanya wa rwagomba kugira mu korogariza amatora mu gihugu cyarwo ubwo ntabwo mbisobanukiwe neza muzashaka igihe cyo kudusobanurira kurushaho cyangwa se ngiyewe cyo kunsobanurira ku giti cyanjye niba abandi bo babyumvise bihagije
ibyo byo ntacyo tuzakomeza kugenda tubisobanura ariko icyo nakubwira ni uko icyo ntabwo ari ikintu duhimbye n'ibintu bibaho byabayeho mu bindi bihugu ikindi ushobora kubyanga uravuga ngo rodi ishobora kubyanga uretse nkomeze rodi ni ikintu n'indi ariko ari ibihugu kandi rodi ni ibihugu n'umuryango w'ibihugu bitandukanye ni ukuvuga ngo ibyo bihugu bitandukanye niba bishyigikiye inzira yacu iyo rodi izabihakana ni iyihe kandi yabutse habutse habayeho ko iyo ronyi ibyanze ndakubwiza ukuri dufite plan B
uravuze ngo byabaye mu bindi bihugu ushobora kuduha ingero z'ibindi bihugu mureberaho kugira ngo muvuge yuko ibyo bintu bizashoboka
hari ibihugu hari ingero nyinshi ariko reka dufate nk'urugero Burundi cyangwa ibyabayeho ingabo za Afrika y'epfo zabaye zihagarara amatora zirinda n'aba wenda dufata urugero rwa hafi iwacu ntabwo rero mbona impamvu bitaba no mu Rwanda.
Iby'ingabo ntabwo turabigeraho, nari nkiri ku kibazo cy'ibyo iyo komisiyo izo iyo komisiyo yabishinzwe. Iby'ingabo turi buze kubigarukaho, ni cya kabiri mwasabye runini n'imiryango mpuzamahanga gushyiraho ingabo zizarinda umutekano w'abakandida bo muri opposition. Ibyo ni cya kabiri. Ingero wavuze ngo byabaye mu bindi bihugu, wavugaga aho runi yafashe iya mbere ikaza akaba ariyo yoruganiza amatora mu gihugu gifite sovereignty.
Ibyo wenda okay twavagira umwanya wo kubiganiraho tukabisobanura neza, ariko icyo mbabwiye ni uko dufite ibintu bibiri dusaba runi kandi bigashoboka. Ubwo rero wenda twavagira umwanya wo kubiganiraho neza tugakora tukagusobanurira, hanyuma ukabanza kubisobanukirwa niba hari n'abandi bafite ikibazo bakabisobanukirwa. Icyo yangaga tugira ngo dutsindagire ni uko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kwitorera abayobozi bashaka, kandi niba hari amaraporo agaragaza ko ubutegetsi bw'u Rwanda butemerera ubwisanzure bwa politiki, ni ukuvuga ko izo ngamba nyine nizo dutekereza tugomba gukoresha. Ubundi ibindi tuzajya tubisobanura gahoro gahoro.
Reka noneho dukomeze. Ibyo ari byose uravuga uti birashoboka, kandi njyewe narindi kukwereka ko ingingo ya mbere deja ishobora kuba irimo ikibazo, ariko tugiye no ku ngingo ya kabiri irebana ngo n'ingabo zigomba kurinda abo muri opposition baba bashaka guhindura ubutegetsi. Nicyo ngicyo nacyo sinzi niba mwarabisuzumye, mugasanga niyo izo ngabo zaba zitanzwe zo kurinda mu gihe gitoya mu gihe cy'amatora abo bantu, niba byaba biboneye umuti ikibazo cy'umutekano w'abashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Kubera yuko ingabo z'u Rwanda muri iki gihe n'igipolisi ni ingabo za FPR, ni ingabo zimeze nk'izitarize igihugu cyose. Ubwo rero ni ukuvuga yuko niyo amatora yatanga umutegetsi utandukanye n'uwo FPR inkotanyi yifuza, ingabo zabaye forme zashyizwe mu mutwe yuko zidashobora kwemera ibi n'ibi n'ibi, kandi mukaba mwagiye no mu matora mutanazizeye, binagaragara ko mutazizeye icyo gihe, n'ubundi ntabwo muzaba mufite uburyo bwo kugira ngo izo ngabo muzikoreshe cyangwa se zikorere ubutegetsi bushya bugiyeho uko byakwifuzwa. Aho rero mpafite ikibazo, kereka yabaye mwasabagaro nihari kubafasha gushyiraho umutwe wanyu w'abanyarwanda wabugenewe kurinda umwo mutekano no kuzakomeza kuwurinda mu gihe muzaba muriho mukora transformation ya mentalite z'ingabo ziri mu Rwanda ubu ngubu. Aho mpafite ikibazo ushobora kunsobanurira?
Reka ngusobanurire, uretse ko mbona byose wowe ubibona n'ibibazo, aho twe tubona ibisubizo aho ngaho n'ibibazo ubwo hari ikibazo. Ariko
njye nshinzwe nyine nshinzwe kubona ibibazo.
Ushinzwe kubona ibibazo natwe tukashinzwe kubona ibisubizo. Ni byiza cyane. Noneho rero ku byerekeranye n'icyo kibazo cy'ingabo, uravuga ngo zikaba ari igihe gitoya, se kubera iki igihe gitoya? Igihe gitoya ni relative, igihe cyose zizaba zikenewe zakihamara. Ikindi kuvuga ngo ingabo zatojwe ibi zatojwe ibi, ziriya ngabo rega muri bana abana bacu niba barumuna bacu ni bakuru bacu, ntugire ngo ibibazo ntibabibona, barabyumva barabizi neza, kandi ni ingabo z'igihugu. Ni ukuvuga ngo ni ingabo zishinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu, tukaba tuje kurinda ubusugire bw'abenegihugu. Izo ngabo rero ntacyo tuzifiteho, ariko ibyo bijyanye na procedure kugira ngo tuzakore iyo transition kugira ngo izo ngabo z'umuryango w'abibumbye zigende, hanyuma n'ingabo z'igihugu tukorane nazo, nta kibazo gihari rwose, tuzagera tubisobanura gahoro gahoro kandi muzabisobanukirwa.
Urakoze. ndabona nyine muri kongre bari bahisemo umuvugizi ushobora kumenya kurwana kuri kongre no kubyemezo byayo nagira ngo ngusabe noneho ugire akajambo wageza ku bandi banyarwanda uretayo wamaze kubabwira nyine kugira ngo dusoze iki kiganiro watugejejemo imyanzuro y'ishyaka ya kongre y'ishyaka ryanyu.
Murakoze sineho turabashimira kuba muduhaye urubuga kugira ngo tunyuze ibitekerezo byacu hari kuri runo rubuga. Ikintu cya mbere ndi buvuge gitandukanye n'ibyo navuze mbere ni gushimira abanyarwanda bose batubaye hafi kuva aho dutangiriye iyi kongre, kubera ko mu by'ukuri nk'uko twabitangaje tugiye kwinjiramo ni umwiherero na kugenda tukifungirana tukaganira ku bibazo byugarije u Rwanda, kandi twabasabye ko badusengera kandi barabikoze kuko imyanzuro tugezeho irashimishije. Ikindi tubasaba ni ukushyiraho umwete bakirinda guheranwa n'ubwoba kugira ngo tugeze mu mwaka w'2017 tubasha kwishyiraho ubuyobozi dushaka. Ndumva nk'ibyo bibiri by'ingenzi nagira ngo mbabwire, ubundi mukomeze mutube hafi kandi mube sinzi ukuntu turi bubivuge be alerte, mube mugume mubikurikiranire hafi musobanukirwe n'uburenganzira bwanyu kugira ngo ishyaka ishema ry'u Rwanda dufatanye kugira ngo igihugu cyacu kigire ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Murakoze.
Urakoze cyane.
Uwo yari Bwana Chaste Gahunde wadusobanuriraga imyanzuro yafashwe na kongre ya mbere y'ishyaka ishema ry'u Rwanda yabereye i Paris kuva ku itariki ya 7 kugera ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2014.
Iyi ni radio ijwi rya rubanda.